abe mikwano ekikala bantumira mulinnya lya Katonda wafeyo olw'omukisa gwe nfunye natokudda okujagulisa omukana kati nkwagaliza Krisimasi eno eddembe ebisanyu ddungi kukulisa nebyoyisemu byonnate ebisenga kugeresa buli njawulo tetwakuŋŋaanye n'endongo zaffe zino tujaganyise omukana kati tusaganyise omunti osanna osanna saliddwa omwana tetwakuŋŋaanye n'endongo zaffe zino tusaganyise omwendo ku muziki tusaganyise omunti osanna osanna saliddwa omwana Happy Christmas, oh, Happy Christmas, oh, Happy Christmas, oh, Happy Christmas, ladies and gentlemen. Tetala tuimba tutyo tusakanya malowozi kanyaulo gamba kondera gakita kone mbutu mire mdabe sekukulu etuse kukulisa bibisimu byonneyo nekwagaliza sekukulu enungi kemazaliwa ga mukama wafeyo hosanna ku Krisimasi oh happy Krisimasi oh leka tujaganya zaliko mwana Happy Christmas, oh, Happy Christmas, oh,
Happy Christmas, oh, Happy Christmas,
Sawa sanyo sandina ye Nemba lilo wakatete aluwa no kugamba nti Happy Christmas ipo Kulikani joise guno mwaka Nukutuka kuseko kulu bambi Paralala nyanyangare watuletala Atepe tuya mundago mama Abandi bali mkua pite Ulire kundyo no seko kulu winyuma Beba mungani mundogo zafesino Teneva suke nekasu sifeta wamu Memba kaya sana sanu sari waya Memba liro wakatete ya yuana Era dara tujaganya tugana